It's King Natch on the beat, so you know.
ZambianPowers.com.
Barulin. Turn somebody.
4G music.
Yeah, ukuba bueno sana lelo nasumina kuba kutola. Chenzo le kandande kona bamupola. Nababusana neshimpopombona. Benginda bafundika ngaba popo mchola. I'm here to tell the story. Gana lufanya soja pote balandele lange fobadelele fidoria. Panje katoli toli, munomu teritori. Pole nenga fundi wana mamukulu nga baka poli. Alota no kupepeka ma dreams ayako sanga chesa. Eka lefyo wansansari vele loku chensa. Kwisa, pesa papachipuna tete eka lepo. Baleza, niba mwisa mwana mwana la fulopa. Ni ule mwaka na pone nepa beta social. Maidia nebona lelumba la sanga tababa social. I'm so sure. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingilisha ya taipo tosho. Let's go.
Mwana wangona saguli latiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndigo imba gudi ya ndu waga ziva puino. Original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Amatse wasanga derere. Nivo ururu wango ringa diri tapeni. Original chenzo mbani.
Eh, nali wino tukome tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke nshilati na kutamba. Yeah, tatalina ineni na stampa. Na mwaka tule papa na nimpoto na stampa. Tunimbo tuwa kumushata siyoko kuine na kave. Teti nkalumbia kaka muntu kachave chave. Kateka nye sana kela imbona anga kamugabe. Badabwa iti after iti go after gonga chimbape. Na isai chef, wampande kwa kalambawa. Valentu kapa big money chile mbaba. Ndaba pinde mwana kuna luwala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana batu kansov minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuli inetemo baka tula. Wakemba wananja wanono chimwana bankana. Wakafunya kuisa support zambianga ya watana.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mtena. Ligu imba hudi ya ndu waga silva kwino. Original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Amatse wasanga derere. Nivo ururu wango ringa diri tapeni. Original chenzo mbani.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey. Yeah. Hey watu chite fine ngana tumfobu nangani.
KNP
Company. Vincenzo etiko ndwacha.
Records
24G music win the building, ladies and gentlemen. King Fair Zamani.
Royalty. The king is here. King Natch Bits. Official.
Ndi mfumo.
Downloaded from ZambianPowers.com.